Do yo studio tamani ke de kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde altiner sappo ene lewru mars hitande 2016 jena yamdo suki do studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaru jidu Umar Waygalo secrétaire bon compétitivité kasaro goto wadi dum wonde kam ministre manu kuno docteur Tasselite le saha leedi meden dille majjube collectivité soldats goto tiadion o fidi dum wono utti yite fewtude dido mabbe wad antor keddi kile hen goto do barmi le dido bonandaji ministre may hore mudo holitiwi dido kabaru jidu gongono wakkat jone be gondi e waddi do hen hor Cool. Mijitere wiri le yimbe le ministre mabbe ko yaato soldats en tiadien ko yaato ujnere e temedere kanyi ngoni hakkun mabbe wakkati jono le majjum kanko sarse Daniel holli tiwid wakkati jono sa jibe do soldats sibe wi jogi titalaji nayidi bangar birku kanyi fa yotto titalaji ana hakkun mabbe kambe lami bebe gombe tombe walde ne nodditta e cap sahel wonde le leedi meden di wakkati jono holli tamir be okkintini ko yaato chapande nay suko jokkole do won mangal paden garde national le leedi meden di le majjum be do gardien holli tamir kambe dubbe ngaram e kitina yeyruube mabbe dum won zenerma ngabe kany e police ngabe gombe le leedi meden di kawrita la kuna jalleni noddirted imahad kany dawsa hakbe kulitiwi dido ko dedo kawrita fuddino dum won le saha leedi meden di le majjum wakkati jono be kulitiwi fa basiji goddi to hakkuma be dido basiji nifa le majjum dubbe pamri le hen wakkati jono nifude basiji di le lamu region noddirter menaka secrétaire won sembe kabaruji dum min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade politinde wiide o do kabaru matama dum won le kam ministre mato tasseditro le saha leedi meden di be kollitiwide soldats ci goto leedi tiaddi kanko utti yite fewtude e yero makko dum wadi sababu dum so soldats sen dido keddi le hen goto do barmi le hen ministre ma holitiwide o do kabaru dum gonga jaati wakkati jonno be kali le communique be kollitiwide be gonde wadde le hen horgol fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
jonta didi caggal ko yimbeele ministre ma kolliti metti mun en hono dido bonandaji e ko be gaddi soldats laati do sababu machine minde gollidibe mun dido bomo fadde mabbe nabude mo nyaamina kenyan dum fillitike kasen mangal pade mo chat masin bini to tesalit golli dobe mun dido barmini dun goto yimbeele ministre gondini dun fadde mabbe hollitide wiide tiagal ko jomun naati e juude ko be beydi denagu nokku o be puddi dun hejo sala faamu ana hebo e ko sabi dum fu be kolliti wiide dun basi o nyifaadi sanne le nokku do mangal pade be chat be ngoni seeda fuuji kewdi kolliti wiide sababu basi o yo batte mangal pade yogabe ngullitima no jogorani tiagal ko haara mabbe be dali be batte majjun woni ko be pellondiri sahibe halanana en tesalit fuf kolliti metti mun en be yidun kufunaaji bulabladi ana haani beedanaade mbirki e faamu sifa hono dido bonandaaji ana yedda golleji mabbe jam e deejere
kambe yimbeel tiadien be mittitede wiide gombe mabbe wakkati jono le ministre mabbe panda fe ko yaato ujunere kanye temdre bi adama woni mabbe dum le ministre ma le leedi meden di sars daniel o dunke ande do kabaru jam e deejere holli tiwir wakkati jono sa jebe do soldats tiagal ko be joggi tiidallaaji hon nayiridi bangal mbirki ko wakkati jono tiidallaaji gondi dum won hakkon kambe laami be be du an haani jewtede ko yaawi kede ko haali do fottitango Muhammadu Samaseku
il y a un problème à l'interne
wonti dalla ngondo le fedde mangal pade be chatbe e hakile am dum yawti sifa mbirki yo dum hunde ciuda do non yo dum chadele hakunde alfunabe fedde de e sorras enbe ko ni dum hebanake dabare e mbayrata hono dido tidallaji gonga jati be kani beedanede faamu fay ko fedde de nago oninde wari der leedi malin kulle didi woni ko be tiidini kabaru beedande faamu yimbele be kabaru kake gollirdi ana le sariaji minisma jati wala goto fulato jon kufuna blabla yata tiagal jande e faamu di jandeje faamuji ngada ma tama tama be nangri soboy kabaru mbirki kufna blablaji di be pamine dum wiide dum serti e leede do be iwata do kabaru bamgol yimbe dun an handi ewtere
il y a le problème du recrutement également
secrétaire bodo mbal ne tri mi joji modo e hallame be malani ngal mi nodde ta phase facebook ngal holitinde wiide kenyen be kolliti wiide dum won ekkintinde soldats e mangal pade noddirtebe garde national holitande dum timmi le leedi meden di be tiliki ekkintinede nokku noddirtero kulikoro ko woni fana mudum du wakkati joni fa be beedine ande le leedi meden di tiagal mudum kambe ko mabbe ngaram ekkintini yero mabbe gendarme ngabe kany e police ngabe gombe le leedi meden di kede kanko noddirte alliance solvien o yo jado kabaruji don walde e cap sahel de ko hali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
il s'agissait d'une formation
ekkintinde be kabaru denagu ana jea e gulle ji garde en chapande neo sergent en won ekintinabe sifaji didi won ko ekap sahel golliri mi puddiri ekintinde ekintinobe garde en fadde amen haygude golleji mabbe ekintingul hakke ler woni ko min gollidi e mabbe golleji amen hikadi fuf yo dow ekintinde ekintinobe fawi gendarme en police en e garde en be fuf ana wondi e bamdo yimbe hewbe dun an holla wiide be kasindini sanne ekintinobe jabe majji
kawrital mangal won ngadu ngal nokku noddirte do gargandu yidum woddiri gundam ko yata kilunga chapande jagom holitaabe de ngal do kawrital timmi ton le cekiti yonternde le majjun halaji kewdi kalaama to wakati jono holitinde wiide faabe jeyal hono jam e deedere hani wartirde le laamu gundam o yimbel nyongitibe dum won ngombe le saha leedi meden di wakati jono nyongitibe so jaari le leedel godde ben duttino mirfo e ngeñaaji muyen kede kanko noddirte Ablaye Maiga o kejaada amen to gundam to ko haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
la rencontre inter
imma de kawrtal jaleñu di yo fa wadde no sababuji wirfagol jam e deere heborto tanye dum no sakraabe amen nyongitibe wartata amiru kel amtasar en do inama won hokkube aadi jaati gollude kala ko wartirta jam e deere le cercle gundam ka ko buri fuf heddade hakkile yimbe yo wartugol horejo nokku jeegobo mangal padde be colonel Umar Jara wartiri dum e yimbe le hewbe mangal padde do gargano do desewal mali o jaati ngabinam dum wayrino wadde gilla hitane 2012 mo sema e asiya wonno ton yimbe le tema en jotto ngoni ndemtube yimde wudere marinde
plus de 700 participants
tagal mudobe koliti wiido wakkati jono kawrtal gongal wadi nokku noddirteedo menaka wakkati jono ngal do kawrtal wadi do on li hakkunde jaleendi be noddirte ima khad kanye daw sak le saha leedi meedeni micciteede wiido beedo yimbeelbe memindirino sanne le saha leedi meedeni le lebbi dabbe noddi o li tamer wakkati jono be ngadi kawrtal mangal nokku noddirteedo tin fadimata kawrtal ngal wadi to do le nay lewru marsundu ngal do kawrtal ngal timmo yito le joy lewru marsundu watnaabe gombe tobe be koliti wiido wakkati jono dum wadi sababu sobe cinnini hakkunde mabbe ton talkuru hollitinde wiide jale ni mbeminirta ton kasen kede kanko noddirte do Musa Aga Sharuta man o kanko laami do walde ne noddirte daw sak de ko haali do hen do fottitango Muhammadu Samaseku
nous avons signé un document
min denti signé de talkur bangé goto yo Alessia Gamu do inde Jalign Imrad bangé goddo yo min e hono signé ni do inde Jalign Ida Sak e le communiqué o min kolliti wiide basi o timmi hakkunde amen dido bel mun min denti jo inde yimbe la yiltoytobe le nokkuji di e haybude dun sala pati hono dido tilallaaji warta e meden tado berde min ngadan landilal kawrtal mangal do yimbeele lamu menaka fuf warata sala golleji kawral ngal ana yottina min bihi dun hankasen min tottondira hakkilaji do kala mbawdo lataade tidalla hakkunde meden sala pat dum sectoro basse
be kolitiude kawrtal mangal avocat dum hani fuddude sakiraabe acca kan hani fuddude an ka holitindi wi tan le sappo jeddi lewru marsundu le leedi meden ngal o kawtor wultaade avocat en be wakkati jono be pammintono sariyaaji gondi le leedel iimo de fa pama hon dido sariyaaji fukkani joddirade le majjundu be pamminto dum wonono hakkeji nayiridi bangal sinningol contrat ngaji kanyo ko nande mudu fa yotto yo hono golleji ngado jakkunde yibbe le gollonobe lambe kanyo gollonobe ko humuyembe kede kanko no dirte Seydou Siddiki Koulibaly o kanko laami un avocat en belle lady meden di ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
le sujet nous le posons
pour dire yawtrande landul kambari sababu kertado e fay ko boyata lamu lady mendi wara yamira talkuru gollidal hakune gollirde furba de e gollannobe ko hemun be lady mendi ana gollidanon dun sariyaji lubadi ko imo taygiti wiide dun data le lede makko de won ko feddande subima wadando dum sariyawu kambar dun jaati minen dunke en ande sariyaji di bammi anniya durusude sariyangol fa sanne salamine mbawa be dande famu be min gollanta be sabi min tajorika ma be yottoto sariyawul gollidal hakkunde gollirde furba de gollannobe ko hemun be
des partenariats public privé
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrab jeyalo ne le réseau ngaji meden di wakkati jonen puddiran do sigaso do be koliti do no yimbe le demobe to haburi mo ngobbe to sigaso to be e be gonde waddi tan kawrtal mabbe wakkati jonen faabe jeyalo hono be kaani famminirede faabe jeyawa yalla hono demal haburi mo han yaabe yaso le lamu sigaso micete den witti do golleji ana heejo do wonde gouvernement o heejji faawa kati jono wada yirwere hon nayiride bangal demal le leedi meden di gal musadaaji ko anni wattelle o do gollade yafa e milliardoji jitti sefa anni be ronda di do gal sadaji o walde wonde to france to kulini de kabaru yirwere dido golle jarkani jokkitere ko yaata duubi tati le leedi meden do sey wuto ngardam faado motti suudu baba be koliti wiide ko yaata milliyoji tati cfa dum watta e dum wonono kulleji sukabe kulleji anka ko robelbe kan newtaraade robel nengi tibbi robel sa haleedi meden diso ana sewar to kanye kokka de do kudde dido kalisi ni ngattaama le machine ngaji kanye fa yotto yo hono no be kani wadirde anka galaji mabbe ko nandi e mudu e le majjundo li tawir ko yaata kabroobe sappo kanyen pokaton diplome ngaji hollitinde wiide wakkati jono be mbaawi nyongoji le nokko fa yotto yo hono be ngagirta ton galaji kanyen ko nandi e mudu en lanni be odo golle do no walde wonde leele rumde afrique humnina hono kabaru jam e deder le nokko nondi be kalmusa adi yo ambassade etats-unis wondude leedi meden ko urute ngardam fa do kaydo be kuliti don du ko yar suka be roobe sappo di non kanyen kokka diplome ngaji wakkati jono holitinde wiide be baawi nyongo dido yambereji ngadi wakkati mudun de holita ngari yaso dum wono kanko horejo dende noddetende lafiya bubu wonde to kaytonde le majjum be ro suka be roobe sappo di don folita wiide be jenginam ko yart lebbi jeegom nokku noddete centre Moussa Koni urute garantie minirem faado an songodo be kuliti wi yimbele bombe sumbu kanyi en palito mobile ngel marque mudum toyta holita mere kambe fadi ngel do mobile nokku no dirteda harba herba le lamu an songole majoli tawde be jadi ko yaata milio 10 e go o cfa wakande be jada no kulit ene do holita mo wiyede do wono mobile ngel hore mudum be bonnit wala fuko be joppi e juude jamaawo sikrab do katte nyalom hande kabaruji mede do holiti de wiide min jooton kala do bo don tawde le malifo e mangal mudum jootal dimi kertniki do woni yimbele amen kedi de mi le tiagal ndi jati se grab kedde hedaade hono andir ronno do e seeda yewtere meden de ana woddi